waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Kolonyo tagaasi ah ayaa xiray mid ka mida waddooyinka ugu mashquulsan Melbourne, waa Bourke Street, iyagoo diiday inay dhaqaaqaan. Darawallada tagaasida ayaa sheegay in shirkadda dadka qaada ee Uber ay qarka u saaran tahay inay tagaasida oo dhan suuqa ka saarto.
Nearly 40 years I've been serving the public and then the politicians they don't give them a bit.
Taxi industry is
ku dhawaad 40 sano ayaan dadweynaha u shaqeynaynay, siyaasiyiintuna ma kala jecla. Tagaasida waa u dhammaatay, waa dhibaataysanahay. Victoria ayaa leh ku dhawaad 6,500 darawal oo Uber ku shaqeysata. New South Wales, Western Australia, Tasmania iyo ACT ayaa ka mid ah gobollada shuruuc ka soo saaraya Uberka, iyadoo qaarkood ay magdhow siinayaan tagaasileyda. David Singh oo ka tirsan koox matasha tagaasileyda ayaa sheegay in tagaasileyda Victoria ay xaq u leeyihiin magdhowga ay bixinayaan gobollada kale. Wuxuu sheegay in Uber aysan ku tartamayn meel siman oo isu la'eg si loogu tartami karo.
Competition is when you're both on the same platform. We're at the 100 meter line, they're starting at a 50 meter mark. So at the moment
tartan waxaa la dhahaa markaad meel siman joogtaan. Waxaan joognaa 100 mitir meel u jirta, iyaguna 100 mitir ayay ka bilaabayaan. Marka iyagu ma bixiyaan qarashaadka aan bixinno oo kale. Mr. Singh ayaa sheegay in tagaasileyda laga rabo qarash dhan $40,000 sanadkiiba, halka Uber ay bixiyaan oo keliya ilaa $2,000. Guddi ay dawladdu u xilsaartay inuu maamulo tagaasileyda ayaa arrinta ka sii dartay. Kadib markii asbuucii la soo dhaafay ay soo jeediyeen in $10 oo booking fee ah lagu soo rogo tagaasida saacadaha mashquulka ama waxa loo yaqaano peak hours-ka. Mr. Singh ayaa sheegay in fee kale oo la soo rogo uu dhaawacayo tagaasileyda.
Well, they think that you may get a better service by being at $10. $10 surcharge will kill the industry and we
waxay moodayaan inay adeeg ka fiican ku helayaan $10 oo kale oo la kordhiyo. $10 oo la saaro way dilaysaa tagaasileyda, mana doonayno. Cadaaladna ma aha, Australiyaannimana ma aha. Tagaasileyda ayaa dibad baxooda ku gaaray albaabka hore ee xafiiska premierka ee xaafadda laga soo doorto. Iyagoo kolonyo wata ayay tagaasileydu gaareen xaafadda Nobel Park oo uu ku yaallo xafiiska laga soo doorto Daniel Andrew oo ah premierka gobolka. Ma joogaynaa halkan ilaa natiijo aan ka gaarno? Haa, ayay ku jawaabeen tagaasileydii. Markaas ayuu ku celiyey, taas ma maqlaysaa Daniel Andrew, haddii aad doonayso inaan Melbourne oo dhan xanibno, taas waanu samaynaynaa. Tagaasileyda ayaa sheegtay in dibadbaxan uu yahay oo keliya bilow. Waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan mudaharaadadooda iyo xiridda waddooyinka ilaa dawladdu ay ka xakamaynayso Uberka Victoria. Waxay dalbadeen in darawallada Uber ay bixiyaan $10,000 oo number plate-ka ah sanadkiiba, iyo in gawaarida Uberka loo isticmaalo lagu xiro kaamirooyinka ku xiran tagaasida oo kale. Premier Daniel Andrew ayaa sheegay in shuruucda hadda dib u eegid lagu sameynayo.
Minister of Public Transport is running a process around engaging with many different industry stakeholders and we'll have further announcements to make.
Wasiirka gaadiidka dadweynaha, nidaam lagula hadlayo qaybaha kala duwan ee arrintaas qusaysa ayuu wadaa. Markii hawshaas ay dhamaatana waanu ku dhawaaqi doonaa wixii ka soo baxa. Uber ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan mudaharaadadan.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo S B S Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.